But very soon we will have digital ID, which is free. But digital ID ndio hiyo hiyo ya world ID ambayo itakuwa connected to your digital ID. And with that one it controls your entire life. Hata mambo election itakuwa ni digital ID ambayo hao wako na system. Kwa hivyo hata hakuna haja ya kwenda kwa election. Umenipata?
Utajipata hapo sha vote.
Eh, na ndio maana
sha vote for the government.
Yeah. Umeelewa?
Eko nene.
Eko nene.
Episode 293, tukisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah, yeah.
Alafu nyushi nda mkituambia juu tunafaa kubonga about Kenya and the state of Kenya, the state of the nation, sindio?
Yeah.
Na so imebidi leo juu tulete mheshimiwa. Vipi juu? Ujo wengi wetu wana kukumbuka na ile story yako ya nini. Kuna hii time, ile time ya Dusit. Ulitokea pale na gun tukashindwa. We ni karao part time mama.
Unajua, hakuna kitu important kama kuwa patriot.
Yes, yes, yes.
Na kuwa patriot, sio tu kulipa taxes.
Yeah.
Ni kupigania nchi yako.
Yeah, yeah.
So I'm one person who has so much love for this country.
Okay.
If I start that topic, we won't finish.
Yeah, yeah.
The sacrifices we've done for this country.
Okay.
So, pale nilikuwa na play role yangu as a patriot.
Yeah.
Yeah, you know what happened. Kulikuwa na Wakenya, wako hostage, tumevamiwa. So, tukaenda kusaidia vile tulisaidia.
So, ulikuwa tuna gun tu chini ya bed tu, ukaichukua ama kulikuwa aje?
Watu wamejipanga.
Yeah.
Yeah.
Oh, okay. Na si nafikiri Kenya kuna level like a small gun. Mulizopatiwa pia ile. Ulikuwa umebeba? Which weapon was that?
Hiyo inaitwa Anacon pump action.
Yeah. How yes. many rounds per minute?
Ni gutu sawa hiyo utaenda usome.
Inaleta action.
Alafu
ama ina stop.
Yeah, alafu of course kama bado unyiti rada tuko na nani? Tuko na mheshimiwa Steve Mbogo.
Yeah.
Ali run for MP for Starehe in 2013 ama
2017.
Yeah. Oh, okay. Sijui kwa nini niko na confuse na 2013. Yeah. Yeah, you time uliran against boy wangu sana.
Mm-hmm.
Anaitwa nani you boys?
Boniface.
Boniface Mwangi. So sisi tulikuwa hiyo side nyingine ya Boni.
Yeah. Boni ni beshte yangu.
Yeah, yeah.
Hata watoto wetu wako class moja.
Oh, okay.
Wanasoma pamoja.
Mm.
Ni beshte yangu.
Yeah.
Wanasiasa wanaga enemy.
Yeah, mm. najua.
Na hiyo ndio wa Kenya wanafawalana.
Mm. Na kwa nini mlishindwa na the least qualified candidate?
Ujiulize tu alipata percent ngapi? Pia alipata 54%.
Yeah.
Yeah.
Oh.
Na unakumbuka logarithm ilikuwa ni 54 kila mtu ameligiwa hivi.
Kila mtu alichapa ka 54 hiyo time.
Okay. Wote alipata 54 alikuwa kwa ile ya logarithm.
Pass mark.
Yeah. Yes, pass mark exactly. So alipata favor hiyo wakamrigin.
Yeah.
But in politics you don't lose. You either win or learn.
Oh, okay.
And I learned and I'm a better Mbogo.
Okay. Alafu nini tena kwa nitakuuliza. Before that uko sha making headlines. Kuna hii time moja umetoka gapi? Ni Dubai. Hii time ukianza sasa kutengeneza jina yako ya politics. Unakumbuka hiyo time mama umesahau?
Yes.
Yeah. Alafu kakuza kwa airport, kambiwa
sema by that time, I was the patron of Kenya University Students Organizations.
Okay.
What people don't know, mi nimekuwa kwa leadership for some time.
Mm.
I was the patron of all universities in Kenya for a period of about 5 years.
Oh, okay.
Mm. And at that time, ile wakati nakumbuka kina Babu Owino, kina David Mwangi, Maseno University.
Yeah.
When the university leadership was university leadership, kina Were Were, pale Kenyatta University.
Mm.
And I thought of an idea because one thing I've always felt is that the youth are not represented kwa hii game ya politics. We belong nowhere.
Yes.
So we were looking into registering a political party. Ilikuwa inaitwa Pona.
Yeah.
Eh, na ile simboli yetu ilikuwa sindano. Kulataka kumdunga watu wapone.
Yeah.
Ilikuwa inaitwa the Party of New Alliance. Lakini mazee gava ikasema watu watuwezi register hii chama. Wanaweza leta revolution.
So Pona ilikuwa ni mostly university
leaders. Yes, it was an agenda with us university among us the university leaders and university students because we thought this way. The youth of this country, we are fond of complaining. Kila saa si uteta. But the reality about change, we need some of our own waingie ndani ya system so that change can only be gotten from within.
Yeah, yeah.
Because tukipata the right people pale ndani, hata MPs hata wakumi, we can be able to articulate our issues better. Na ndio italeta hiyo change.
Yeah.
So tulimove paka tukadeclare presidency.
Yeah.
Yeah, nikadeclare mimi ndasema president.
Yeah,
na babu
yeah.
atakuwa deputy wangu. Na ikaleta pressure sana mpaka rais akatuita.
Yeah, oh okay.
Yeah, of course. So dream bado iko. Lakini on a personal level mimi I'm never hungry for power.
Yes, yes.
Yeah, I just wish to kuna the rightful leadership. I'm a businessman. Mimi mtu nafanya biz.
Yeah.
Wa Kenya ni watu wamechangamka. Si ni watu si ujituma in
yeah.
short.
Yeah.
So we just need the rightful leadership.
Okay.
And that's why mi wa kwa hiyo leadership space. Yeah. Si ati juu I'm hungry for power Z.
Yeah.
Yes.
Na little nimekuwa nikikuwa na umekuwa active online and there is this one term upenda sana kutumia vikaragosi.
Eh.
What does that mean? Like is it
vikaragosi in English translation ni puppet.
Oh. Yeah. Okay, okay. Yes.
Na that's why we keep failing as a nation. Because the problem is most of the people in the political space have price tags on their heads. Hakuna mtu anaweza stand by their word. They can all be bought. So, and once you're bought, that's a leverage.
Yeah.
Utatumiwa kama remote, you become a puppet. Ke unaambiwa ndio utafanya.
Yeah, yeah.
And it's on all levels. From the presidential to the lowest, hata ule MC, hata village elder, wengi ni puppets.
Okay, so yes. Ruto ni kikaragosi wa nani?
Unajua countries.
Yeah.
To run a country, countries runiwa kaa vile a business organization is runiwa, ama nyumba.
Yeah.
Nyumba successful. I'm not talking of a rich house, but just a successful or an organized house inategemea na zile policies ama laws nekwa kwa hiyo hao. Mfano kama mimi nimekuja hapa, unaona nilikuwa nimevaa viatu, nimetoa viatu.
Yeah, yeah.
Kwa sababu naona siwezi kanyaga carpet. Sababu nilifunzwa, niligrow nikijua huwezi kanyaga carpet na viatu.
Yeah, yeah, yeah.
So the way you set up the laws in your house kwa watoto, mkikula lazima mwoshe vyombo. Ukiamka asubuhi tandika kitanda. That defines the status of that house for that day and in the future.
Yes.
Na ule anaweka hizo sheria ndio ana determine vile hiyo uongozi na hiyo nyumba itakuwa. So ukiangalia kama Kenya leo, majority of the policies that are being implemented zote zinatoka from external forces. They look so magazeti. Uwezi kosa anything to do with IMF. Uwezi kosa anything to do with World Bank.
Yes.
Uwezi kosa anything to do with United Nations.
So
wale ndio wanaleta hizi implementation na hizi laws zote ambazo zinakuwa set kwa hii Kenya yetu.
Yeah.
So in short, interests are the foreign powers ndio zimewekwa first na Ruto.
Yeah.
Na ndio pale mimi usema amegeuka amekuwa kikaragosi.
Okay.
Kwa sababu si interest yetu. Kwa sababu uwezi ni show madaktari wamestrike juu hawajalipwa do. Lakini wao na insist hauongelei hata juu ya madokta, unaongea juu ya affordable housing. Hiyo housing plans zote na hata even the plannings of the houses zimefanywa na IMF.
Yes.
So it is external forces ndio wana implement policies. So he has not put our interests first. Ameka interests za wale walami. Yes, the globalists wanaitwa hivyo.
Oh, okay. Na agenda yao kwa hii housing una feel ni nini? Like kwa nini uko interested?
Ni simple. Kenyans don't read. There is a very big thing happening in the world.
Yeah.
It's only that Africa bado haijakuwa accelerated sana, lakini Kenya inakuja at a very high speed. There is an agenda to change the system of governance of the whole world.
Okay.
Na si kitu ndogo atilianza jana. This is an agenda that started being implemented back in 1946. And on the 13th of February 1946, they prepared what we call the United Nations Charter. Now the main objective of United Nations being formulated ilikuwa ili formulatewa immediately after the Second World War.
Yes.
And its main objective ilikuwa to break down the sovereignty of all small countries and build a one world government. Yani nikisema hivyo na maanisha kutakuwa na president mmoja.
Yeah.
Military moja. Yani dunia yote itakuwa na president yes. moja. Hakuna mambo ya countries. Hizi zitakuwa regions.
Mm.
Leaders watakuwa hapa, yani ni kama machief. Lakini boss ni
mmoja.
Ni mmoja. And this is not something new. We have other great leaders who tried to do it.
Yes.
That is what Hitler tried to do.
Mm.
And that is the same thing Stalin ndio alikuwa Russia alijaribu kufanya with their biggest armies. But the only problem hao walikuwa wanatumia force. Ndio ikashindikana.
Yeah.
Sasa mlami akarudi kwa table akaona hapa lazima tuchore zaidi.
Tutumie ujanja.
Wakasema tutatumia diplomacy. So hii tukiongea story 1946 ni karibu, I'm talking about 100 years ago.
Yeah.
Wamekuwa wakichora hiki kitu. Na imekuwa ikiformulatiwa polepole. Watu waliformulate vitu ni the richest families, the Rockefeller, the Rothschild. Ndio na control hiyo game.
Yeah.
By that time ikianza ilikuwa pushed by a very big group inaitwa the Bilderberg group. Wale ndio walikuwa mabosi.
Yeah.
Kwa inaitwa the committee of 300 men. Wale the richest men in the world. Na ndio walikuwa wanaanza kuspia head hiyo agenda. How do we do it? How do we do it? And that's when now they started and they thought the best idea is first to bring up Europe together. And how do they do it? They formed what we call the European Union. Ukiangalia European Union, it's not a country. It's an organization controlled by very few people. But all the countries now in Europe follow what European Union says. So first they captured Europe using the European Union. But their main objective ni ku capture the entire world. Now wanasema very clearly, unajua hii information iko, nimesema ni wa Kenya wasomi.
Yeah.
Tunapenda kuangalia vitu na face value. They say they want to divide the country in 4 bits. Kutakuwa na United America, which now will consist of North America and South America. That will be one block. Then on Asia, India, China, nini yote itashikanishwa itakuwa one block. Then we'll have now the Europe yote. Itakuwa ni one block. Then Africa. In fact, Africa wanasema UN will just fully be in charge of us, the United Nations. Na ndio maana una UN activities mingi sana wameactivate Africa, hata hapa Kenya sahi. Their biggest headquarter iko hapa
Nairobi.
Yeah. So they want to divide the world into those 4 pieces. It's an idea, it's an agenda that is going on. So ilipokuwa accelerated sometimes in 1950s, 1960s, kulikuwa na ka resistance kidogo.
Yeah.
Na what these people did is they rebranded. They now came up with a refined organization in it, the World Economic Forum. That was in 1971. World Economic Forum ina lidiwa na economist moja mjerumani anaitwa Klaus Schwab. Ni bosi sana.
Yeah.
Na the World Economic Forum ndio sahi club ya mabilionea wa dunia. Au meet Switzerland. Kiona time enda go read about the Davos agenda. Au meet Switzerland in a place called Davos.
Yeah.
Every year. Mtu yani au ndo mabilionea ukawa wana decide, hey, mwaka tunafanya nini? Hii mwaka tupeleke watu huku, tupeleke watu hivi. Any billionaire who comes up anakuwa invited, anakuwa member.
Yes.
So it's the club of the rich and they are the people now spearheading this agenda. And all they are aiming is to have total control of the world and change the system. Remember, world sahi may evolve. Tumeingia the fourth industrial revolution.
Yeah.
Fourth industrial revolution is all about artificial intelligence. Unaambiwa in the next 5 years, there will be no need of employing people. Robots will be doing everything.
Yeah, yeah.
So, number one, it means we'll not need people in the future. So what do you do? Depopulation. In 1992, more than 166 countries met under the UN treaty. And they came up with a policy, wakasema, the biggest problem in the world in population. And we have to start countering population. Na ndio maana umeona kumekuwa na hizi ma vaccine fani fani zinatembea. Zimekuwa ziki slow watu down. Kuna billionaires wale wako the biggest people who control vaccines and the big pharma, watu kama Bill Gates. Mara mingi, ingieni YouTube muone. Mara mingi anasema the vaccines are working, they are really depopulating. In short, zina manyuri ya watu. That is what is happening. Because for them to control the world, first they need to reduce the number. and they are not ashamed to say, they say it. This information is out there. Wa Kenya, and then, yani, nataka sahi Kenya tufunguke kichwa, tuanze kuangalia vitu in a bigger perspective. Ndiyo kaa tunaingia kwa shimo, tujue shimo tunaweza jitoa aje.
Yeah.
Ama
yeah.
tutasevaje watoto wetu.
Mm.
You get it? Watu wengi ogopa kuongea juu ya hivi vitu. But watu plan yao ni kutukula. So, ya nini tunyamazie na hiyo ndo plan? Maybe tukianza kuongea, we'll find a solution. Na ndio manono na countries mingi sa hii Afrika, wameamua kumove, wanaenda Russia na China.
Yeah.
Because malika Russia, policy number one ni humanity. Na ndio na countries mingi sa hii Afrika, in the last Russian summit, I think about 49 out of 55 countries joined to work with the Russian bloc.
Si tuli join?
In fact, in East Africa, Kenya, tu ndio ikuenda.
Yeah, okay.
Ruto peke yake ndio ikuenda because he ni full puppet wa Walami. And he has his hands tied. In fact, I think he needs help. Mi najua mahali yuko, anajua hivi tu si sawa. Juwe wezi niambia, na mimi sikuwagi racist ama biased, lakini wezi niambia mtu kama Ruto atakubali mambo ya LGBTQ iapproviwe Kenya.
Yeah.
He was
yeah.
forced. When Museveni refused, the first thing they did, walikata funding. But it is part of the process of depopulation.
Yeah. Yeah.
Wanajua mwanaume akiwa mwanaume mwenzake hawatapata watoto. So it cut the numbers.
Iya na kipenda rasa kuna watu yanatokea.
Hawa madem malesbia na wili hamtapata mtoto.
So it's
part of the bigger agenda. Now, they say the world today we are about 8.5 billion.
Yes.
But for them to have total control of us, the world, they need to bring down the number between 500 million to 1 billion maximum. So you can imagine these are people who are planning to exterminate 7 billion people. Hii information iko. Umenipata? So how do you move? The first thing to control mankind, number one, is to control food. Na ndio naona hakuna kitu inapigwa vita kama food. The biggest attack in the world today is on food and agriculture. Najua we ni mtu wa updated na news. Ukiangalia Europe for the last 4-5 weeks.
Yeah.
All farmers wamekuwa kwa streets, demonstrations. Ni vile tu media imekuwa ikisensor.
Yeah.
Lakini farmers policies zile unaona zinaletwa hapa, huko sasa zimefika level kama 10, si tuko level 3. Mambo bado inakuja. Mwache kuteta sijui ng'ombe na kwa registered ni mambo inakuja.
Mambo inachemka.
Mambo inakuja. Mali kama Europe saa hii, kwanza livestock agriculture imekuwa controlled kabisa. As you speak today,
yeah.
country kama Poland wamepass law juzi, 40,000 cows must be killed. Ati ng'ombe ndio the biggest, one of the biggest causes of climate change.
Yeah, climate change. Yeah,
sure. Methane gas.
Yeah.
And they're advocating sasa, we need to switch from kukula nyama, we go to artificial meat.
Yeah.
Google uone sahi, nyama inatengenezwa kwa lab. Tukule fortified meat na ni hao wanatengeneza sisi. Kenya, one of their biggest agenda wanasema ku replace food, we should now start considering eating bugs and crickets. I was shocked in Kenya, kuna one of the biggest programs iko hapa JKUAT ya fortified foods, wanatengeneza, wanapika crickets na insects. Inalidiwa na Dr. moja anaitwa Dr. John Kinyuru. Hii information endeni msome. Iko last 2 weeks kulikuwa na a very big forum hapa Nairobi ati to encourage fortified foods. Fortified foods ni using chemical nutrients kwa chakula. Ati for in terms of food replacement ama kuongeza msosi. But hizi nutrients zinatengenezwa na chemicals. Chemical herbicides na pesticides. Ukigoogle utaona. They are even open enough to say they have started these programs. Niliwatch hiyo forum juzi kwa TV. Wanasema they are now pushing a law. Hizi government schools zote zinapewa watoto chakula. Wako wanapewa hizo fortified, hizo macricket na hizo ma-insect. So watoi wetu sahi wameanza kulishwa insects. And they are saying they are not shameful.
Yeah.
They say it is easy to give kids because kids bado hawana opinion ya negativity.
Yeah, yeah.
So it has reached that level. So you control the food, you control the masses. Today when you look at Kenya, hakuna mtu anapigwa vita kama farmer. Why? It is to discourage you from going into and doing the farming bit of it.
Yeah.
And why are they doing that? Their main objective ni you give up on the farming so that you can let go the land.
Mm-hmm.
Why? The globalists have made a law, and under the New World Order they are saying you will own nothing and be happy.
Mm.
They want to take over all food production, and because you will not, there will be no need for you.
Mm.
Because now robots will do everything with their AI, artificial intelligence. So you'll be working for the system, but we need to control you.
Mm.
And that's where in the one of the formulation they came up with what to call the 15-minute cities.
Mm.
Once they took over the land, now ndo wanafanya farming ya GMO na kila kitu.
Yeah.
They want everyone to be centralized and live in small 15-minute cities. Easy ma apartment mnaambiwa affordable.
Mm.
Priority ya kwanza ni wale watu shamba zao zitachukuliwa. That is why hakuna Mkenya yote utamuuliza, hata mtu wako kwa gava, umuulize hii affordable housing ina wakaji, hakuna ule atakujibu. Because it is not first our agenda. It is not us formulating. Nilikuwa naongea na mtu kwanza aniambia hata contractors wote wametoka nje. Watu wa Kenya wamepewa hizo job ni subcontractors.
Yeah.
Na si ati doa iko. Doa inatoka Amerika, inatoka IMF, inatoka wapi. So, shortage levy mnaambiwa mlipe, si levy ati hiyo ndo inajenga hiyo nyumba.
Mm.
That is why people are asking, you are not providing to us, you don't even yet have a committee to manage these funds.
Yeah.
There's no proof this money you're collecting imetumika vipi.
Mm.
Lakini nyumba bado zinaendele, kumaanisha hii pesa hii tunachukuliwa, it is to create more frustrations. They are formulating the new world order.
Yeah.
For you to be able to control the masses, first, put them under duress. Ndiyo manonona for the last 10 years, na hizi vitu zilianza na time ya Uhuru. Mm. Unasikia ati wezi toa 1 million kwa bank, ukileta pesa, unasumbuliwa. Mm. All those frustrations have a meaning. It is to crush you down. Why? Because they want to change the entire system, hata money system. This system tunatumia dollar. Easy ma Swift.
Yeah.
Very soon itakuwa ni gone story. They're introducing what you call central bank digital currencies. Go read about that.
Yeah.
Central bank digital currencies ni similar na easy Bitcoin, vile Bitcoin ina work. But the worst thing about it is that they are the ones who will control everything.
Mm.
So they can decide if you can use the money or not use the money. And that's when they come back and now want to bring a formulation of what you call a digital ID. Digital ID is what now will be linked to your digital currency.
Yeah.
So anytime you go against the system,
inafinywa,
inanyongwa. Because they know if they control your resource, they've controlled you. Umenipata. So there's a lot happening. Nando tunaambia wa Kenya endeni msome. Na mkuwe na independent thinking yenu. Umeona? And I like, nimeongea kidogo juu hii kitu na nimeona vile wa Kenya wengi wana respond. At least watu wameanza kusoma na kuona a different angle.
Yeah.
It is very sad juu leaders wengi hata mimi nimekaa nao mazee hawajui kinaendelea. Watu wanasema tu Ruto. Lakini ni mabosi ya Ruto ndio wamemshika mateka na wanatufanyia hizi vitu zote. Na yeye mwenyewe nani alimpatia ruhusa approve hizi vitu? At least akuje atuulize tukikubali ni sawa. Because kuna vitu mob sana jo zimekuwa zikihappen. Na we are just letting things go.
Because yendo swali ngata kuuliza if the powers that be are this powerful, sinamaanisha they can't be stopped, ama what can be done? Is there anything Ruto can do?
Countries zingine mbona zimeamua kwenda Russia na China? Other countries have opted to go to the east because at least they see with the east there is consideration of humanity. Do you know that in Russia it is a crime? Any person who does GMO farming is considered a terrorist. Go read.
Okay.
Any person who engages in LGBTQ is the same level as a terrorist.
Yeah, nilicheki majuzi walipitisha hiyo.
Na wako very strict wanasema there is no way they can allow the foundation of a family to be broken. Leo hii ukiangalia Kenya yetu society imebreak. Juu foundation hata ile ya unity ya home. Hakuna ile inawork. Na kin zote zimefanywa by design. Mademu sikuja anatuambia what a man can do.
Yeah, a woman can do better.
Umenipata?
Yeah.
Na hizi mentality zote mingi wani created. But it's time Kenyans we need to think forward, and not only because of us. Sisi hapa tuko hapa mimi na wewe mu Afrika.
Yeah.
It is our kids.
Mm-hmm.
You and I can survive. But yeah. What about those poor kids?
Yeah, yeah, yeah.
Tukizaliwa tuko naambiwa our grandfathers fought for us. Mm. They shed blood maze.
Mm.
Well, sacrifice. Ndio mimi na wewe tukae hapa.
Yeah.
To enjoy free space.
Yes.
Sasa unataka kuniambia sisi tu tukae to enjoy tulipwe na YouTube. Mm. Alafu watoto wetu tuwaachie shida.
Yeah,
we have to fight for them. Na kufight yao tu isi lazima we ati in a political position.
Mm.
Hata platform kama hizi.
Mm.
Tuongee, tusome, yani tu update software.
Yeah.
Yeah, see, usi update tu software ya simu. Hata yako personally update daily. Know what is happening. Because this fight is big.
Yeah.
This fight is very big and it's coming.
Mm.
It's coming. Their biggest agenda is depopulation.
Mm.
And total control. Our tuote, do you know Gava will propose bill ya lands for compulsory acquisition of land by the government?
Yeah, yeah. Niko nimechekio nini. Yeah. So hii itawakaje?
Si mnamkatua asubuhi unaambia nyinyi watu wa Kiambu cash kuanzia next month the entire Kiambu we need it for climate change conservancy. You have to move. But at least we'll give you a token for it.
Yeah, 2 months rent.
And we'll give you a token and there's an apartment for you somewhere. Hizi keja zinajengwa, mbona hakuna ile inajengwa interior? Zote zinajengwa kwa towns. Prezo umemsikia mara mingi. You know, if you want to know where a country is going, listen to what they are saying. Just listen to what they are saying. Utajua mahali hawa watu wanatupeleka. Mara moba nasema, it is time as Kenyans we need to free up space for farming and move into towns.
Eh, hey, amekuwa kusema hiyo.
Ingia kwa YouTube tafuta mara mingi sana.
Yeah.
Eh, hey, ni nyinyi mkoa Gikin.
Okay.
Hey,
okay.
Ni world order motto yao ni building back better.
Mm.
Hebu ingia YouTube type building back better uone kina nani utaja hizo jina. Eh, hey, na utapata hata ministers wetu hapa wengi. Hiyo ndio kitu wanatumia. Sustainable development goals.
Yes.
Eh, hey, ndio hizo. But my issue is, as a Kenyan, do you really know where these people are taking us? Because hata kama wewe una approve wafanyewe vitu, mwishowe ita affect watoto wako. Eh, hii pesa hii mnapewa ama pesa mnakula, mnanua hiyo mashamba, mnanua hiyo manyumba. At the end of the day, hizo zote zitakuja rudi kwa mikono ya mabwenyenye. Or these colonialists wamerudi hapa in the name of ma climate change yao na ma pandemic hiyo mavitu. My brother, mbona watu waongee juu ya effects ya hii vaccine walitudunga? Mbona watu siku hizi wote walivaccinatiwa, mtu akifanywa postmortem ako na abnormal clots? Ukienda usome juu ya hizo vaccine na hizo clots, apparently the vaccine is what we call a nanolipid vaccine that does not leave the body. Na watu wote wanapatikana hizo clot hata kabla apate heart attack wakijaribu kufight hiyo clot haitoki.
Walipigwa vaccine?
Tulidungwa lakini hatukuwa tunajua tunadungwa nini.
Yeah, yeah.
Umenipata?
Kusipia mimi nilipeleka jo.
Hatukuwa tunajua. Haya, ukiongea na madokta leo. Ukiongea na madokta watakuambia hakuna kitu level lingine imekuja juu kama mambo ya infertility.
Yeah.
Madem sahi, demu wa 25 years, 30 years, amefika menopause. How? Ukifanya research. You know, we sit with doctors, they talk. Ni kuogopa, wanaogopa kuongea. Ni vile tu, unajua kuna, mimi uongea tu.
Yeah.
Na hakuna mtu wanaweza, hii dunia, hii oxygen, nimepewa na Mungu, na mimi ni Muislamu. Ukiona, ati unataka kunikula, ni sawa. Lakini, what I believe in life, we all have a purpose. Me, Steve Mbogo, I have a purpose and I know my purpose. And I will use it before I leave this earth.
Yeah.
Because there's a wise man who said the richest place in the world is the grave. Because below the grave lies ideas and brains that were never utilized. Mimi sitakufa kabla yangu sijaitumia isaidie wa Kenya. I have to make sure I leave Kenya a better place than I found it. Sahi, nimeona Gava imeanza kuimplement watoi wa shule. Wameanza kudungwa hizo jab za COVID. Without the parents' consent, without even the school's consent. Juzi nilikuwa na mheshimiwa moja. tukipiga story nikamwambia vipi watoto wanadungwa COVID jabs.
Eh, wameanza hiyo?
Eh, kwa mashule. Na kwanza zimeanda Mount Kenya, my friend. Eh, hizo documents ziko kutaka nda kutumia, ama nda kuambia mahali tutasoma. Wameanza kudunga watoto kwa shule, by force. And we know these are part of the depopulation. Sasa kama watu wote walivaccinatiwa, majority ni watu wanaanguka, watu walikuwa healthy, mtu wanadunda, anafaint, anadead. Yeah, watu wanakuwa na abnormal clothes, wengine wamekuwa infertile awazai.
Yeah.
Sasa mmeenda paka kwa watoto wetu. Nimekuambia watoto washaanza kulishwa ma cricket. Na yani insects. Aya, muanze tena kuwadunga without the parents consent. Nikaongea na mwesh moja, tukiongea. Akaniambia Mbogo, do you know the other day some women came to my constituency office complaining. Kuniuliza kwa nini watoto wanadungwa shindano shule na wazazi hawajajulishwa. So she picked up the phone and called the county government. When she called the county governor was not even aware of the program inaendelea.
Yeah. So inafanywa na national government.
Inafanywa na national government. Ministry of Health, lakini inakuwa spearheaded na WHO.
Yeah.
Ukienda hapa bypass. Hii bypass hapa karibu kwa shamba ya Uhuru hii. Eastern ama Western bypass hapa utawala.
Yeah.
Kuna facility moja hapo wakubwa sana ya cold storage. Nimeona juzi imepigwa logo yote WHO. So nikisoma soma article nini, apparently wamechukua the entire, it is the biggest cold storage in Eastern Central Africa. Nasikia kumbe WHO wamechukua pale, kumejaa vaccine za kutudunga sisi na watoto wetu. Tumefikiaje hapo bro?
Cuz history of vaccines muso magata nini ukimwi. Ukimwi ni make yake sense. Niki digress kidogo. Muso maga ukiangalia Kenya in the 80s. First of all, AIDS vile ilikuwa ilianza ku spread US kunaitwa gay disease, homosexual disease.
Yeah, by the way, in the 80s.
In the 80s.
Yes.
Ikakuja Kenya na Africa, ika spread faster than Europe na America. How does that make sense? Alafu wanasema ni ngono ya kawaida zi. Cause mamadha zetu hakuwa ati na wako na TikTok.
Yes.
Walikuwa pale juu amevaa ile kitambaa kwa kichwa, amevaa kamisi, amevaa kabla vue ni shida.
Yes.
Na ili spread fast kabisa. So nikisikia stories za vaccine ka hizo niko rada sana. So I think nika then according to her, parents wanafaa kuambia watu hii wakatae, alafu hata akifukuzwa afukuzwe ama.
Oh, it is time sahihi. We leaders and people with voices, we have to start speaking these things out. Na leaders wale wako kwa bunge, sababu wengi pia ni akili bongo lala.
Yeah.
Wengi ni bongo lala reality. People who've gone there as career politicians, yani pale ndio source of income. Hajaenda kufanya service. Watu waanze ku research, wasome, wapiganie raia. Because what I don't understand is you accept to be bought. For you to have this lavish life now.
Yeah.
But why would you have a lavish life now and leave your children in a pathetic environment? Uachie watoto shida. Basi unazaa nini? Unatafutia mali ya nini?
Yeah.
Kwa sababu
yeah,
tukikufa hakuna siku tutazikwa na hizi magari kubwa hizi tunanunua na hizi magorofa na hizi mashamba watu wanaiba wanunue mashamba.
Yeah.
You see, it's stupid at the end of the day. So humanity first. Shida yetu hata kubwa sahi Kenya si hata wizi ya watu. Ni kutupeana level yani sasa hata tumalizwe. Hiyo ndo problem. Ndio na mimi nimeanza kuongea.
Yeah.
Because sasa kaa niko na information kai na hii ni reality. Mimi waambia wa Kenya, I'm speaking out my mind, but go do your independent research. Sikuji kupiga propaganda. Hakuna mtu amenituma. Umenipata?
Yeah.
So, ndio naona inabidi nijitoe nianze kuongea. Na nimefurahi nimeona watu viongozi wengine wameanza kupick, na watu I might know one, mwingine anajua two, mwingine three, if we combine we can help and even advise the government more. Eh, na tukiona the government inatupeana zaidi tutajipanga. Yes, because hii Kenya si ya mama ya mtu. Ni yetu wote.
Yeah.
And we don't have any other place to go. Tukishajua yani hapa ndio home. Hey, inchi inaenda left, right, center. Hiyo ni story mina kupatia ya au ma globalist. Tukiongea juu ya regional, toka hapa inje sahi hapa Nyayo Stadium kwa ya mahoka.
Yep.
Out of 10 hawkers, wasaba wanane ni foreigners. ni aje, umetoka wapi? Mi Burundi, Rwanda, Uganda, si mbaya.
Yeah.
Lakini, does even the government know these people are here?
Mm.
Imefikia aje, mtu anauza socks, mtu anauza njugu, mtu anauza chai, mtu anauza KDF, mtu anakunywa kwa kinyozi, kwa saloon zote Nairobi, ni foreigners. Kwani?
Mtaani Shamba Boys ni wa UG.
Yes.
Na wakuna ID za Kenya.
Na wakuna ID za Kenya.
Wote.
Tumefikia aje hapo bro? How? Sasa hizo ndo maswali nafaa tujiulize. Is it an intentional open border system so that they can force us on the digital ID? Najua lazima tukue na akili.
Yeah.
Because when you open the border, na mlisikia rais akisema, very soon you'll not need visa in Kenya. Do you think he was stupid when he said that?
Oh, okay.
It was an open border policy. So that you proliferate the border, watu waingie, unajua at the end of the day, kukiingia watu wa kutoka inje ambaye wajulikani nani, chaos lazima ikamu. Ndiyo chaos ikikuja, sasa muambiwe lazima mchukue digital ID. And Kenyans should be prepared. Hiyo ndo vitu hao watu wanapanga. Shida tu mafala waliisha Kenya. How do you tell me ati ya government imeshindo kuprint passport? Ati gava imeshindo kuprint ID? Leo wanaamka wanasema, hey, passport mazit from sijui 3,000 itakuwa 10 Gs. Wanawapima wazimu tu left, right, center to make you believe you cannot get it. So, those are the systems government use. They frustrate you. Wanakufrustrate. Alafu nasikia prezo wanakuja nasema, but very soon we will have digital ID which is free. Ulimsikia, sio?
Digital ID ni free.
Alisema hivyo mwenyewe, si maneno yangu. Alisema very soon tutakuwa na digital ID ambaye ni free. But digital ID ndio hiyo hiyo ya world ID ambaye itakuwa connected to your digital ID. And with that one, it controls your entire life. Hata mambo election, itakuwa na digital ID ambaye hawa wako na system. Kwa hivyo hata hakuna haja ya kwenda kwa election. Umenipata?
Utajipata hapo sha vote.
Na ndio maana
sha vote for the government.
Umeelewa? Yaani Steve Mbogo anaenda kwa media kuongeongea juu ya gava nini? Unaambiwa usiai toka Nairobi. Nikijaribu kutoka nje hapo hakuna government service una access. Ni ukienda kwa supermarket inakusoma digital ID uuziwi. Ukienda kwa ATM ifanyi. These things are practical. Zimeanza kufanya kazi Europe. Australia wameapprove. Sasa hivi wanapanga kuingia kwa barabara. Canada the same. So, tusome world news ndo tujue kule tunaelekea. Juu kama tumekubali turaniwe na hawa lami, lazima tujue kwa nini inafanyika ndo tujue ile inakuja hapa. Na hizi vitu zina come in stages. Kwa hivyo, kama kuna watu waheshimiwa wananisikia, ama watu wanajua na watu wako parliament, pasini hii message. Time ya kusema no kwa vitu ingine imefika. It's not about us, but our kids. Wala mimi afadhali mimi ni daddy, lakini says daddy nikipea na watoto wangu na damu yangu na the young generation ya Kenya, afadhali tu daddy tukijaribu kuwafaitia. That is what I call a patriot.
Okay, wow. Na nini, na una feel nini juu ya kuna msenza kusikiza alafu sema ule Steve Ojo amejaza ma conspiracy theory kibao. Kuna sota kuita conspiracy theorist.
You see, ndio maana mimi nasema go do your own research.
Yes.
Kenya watu wamesynchronize you very easily. Walai, I think Kenyans are the most gullible people.
Yeah.
Most gullible. Kucheza na akili ya Wakenya ni 1 minute. Na gava isha wa understand. Wakenya upenda story. That's why in Kenya, kila wiki kuna story. Kila wiki hiviki mnaletewa Haiti. Muna pika kelele Haiti next week fertilizer. Muna pika kelele. Sahi nani anaongelea mambo ya Haiti? Simuli sahau. Sahi ni fertilizer. Next week kutatoka ingine. Mwenipata? And they have synchronized us to believe there is only one person who can tell you the truth, whether ni president ama opposition leader. Bora baba amesema ama nani amesema. Asiposema?
Aiko.
But can you imagine today we are living, we already have the advantage of what you call the third industrial revolution, internet. Information yote iko hapa. Wa Kenya, go do your independent research. Whatever you do with the information I'm saying is up to you. Lakini msisemage, hamukuambiwa. Wajua wengi wa Kenya, to be very honest, it's because they don't know. Kenyans lack what you call political literacy.
Yes.
Na ndio maana tunaanza kuwa ongelesha waelewe. Mm. Waelewe hata siasa ni nini.
Yeah, yeah.
Leadership ni nini. Country ni nini. Umenipata? Love for our country. Ile love for Kenya. Ile mtu alikuwa anajivutia kuwa Mkenya ilienda wapi. Yani today, yani we are even praying on ourselves, yani. Ndiyo si society tuko ndani. Lakini it's because of lack of information. Now Kenya ni watu true. Me, yeah. I've been in more than 30, I think more than 30 countries in Africa alone. In the world, I've been in total land, nimeenda countries zaidi ya 70 something. Hata zaidi ya Ruto. There is no...
Ruto anataka kubreak record yako. Because...
No, yeah, anaenda the same place. Yeah, anaenda the same place mara mingi. Mi nimekuambia different countries, more than 70.
Yeah.
Na I'll tell you what I see in Kenya is amazing. Kuna watu truka wa Kenya. Wa Kenya mazee si uchukiana. Lakini tunapenda foreigners.
Yeah, you know,
we love foreigners more than we love ourselves. You know, we are the warmest. Ukienda Arab countries. Mwafrika, Waarabu, nani wakitaka kuandika Mwafrika kazi, priority. Yeah. Wakisikia you're from Kenya, unapewa wera. Why? We are always smiling. Yeah. We are warm. Onge tuna tourist yote hapa. Ule ashai travel nchi ingine, atakuambia one unique thing about Kenyans. Kenyans are warm. We're ever smiling. We know how to present ourselves. Lakini sisi wenyewe kwa wenyewe tunagonga.
Yeah, hapo ndio gani shida. Cold.
Lakini ni created na hii political shenanigans. Juu ilifika level, hiyo politics ika create paka different economic levels. So yani leo ndio kabila fulani prosper, lazima mtu wenu akuwe president. Which is wrong.
Yeah.
Which is wrong. Hakuna duka uzia mkikuu sukari cheap. Ama mkale.
Yeah.
Shida zote ni the same ya kila mtu. Kila mtu analipa the same tax. Alafu unapata leadership, yani hata wale wako juu, wanasema sijui serikali ni ya shares, wale walipiga kura. You know, those are the things that divide this country. Na watoi wetu, tusipoanza kuwafundisha saa hii, what is right, what is not right. Itaishi hivyo milele. Na ndio nimekuambia, unaona sasa hata regional neighbors wana take over. Hao ndio wanapiga biz saa hii. Tulikuwa tunachekelea wa Somali. Anasema hawa tu ni wafala. Hebu cheki vile wamejipanga. Kuna watu turu kama hao. Wamejipanga bro. Na hata saa nyingine mimi usema afadhali, hata nafikiri labda hata tukiwapatia presidency wanaweza tufundisha kuishi. Kwa sababu tunacheza sana.
Kuna zile
tuna mchezo. Tuko na mchezo. Wewe mwaisikia Msomali ya kojela?
Maybe tu juu extremism.
Exactly. Nasiwa hapa.
Yeah.
Uwezi sikia tikesi Msomu sijui amefanyia mtu nini, amepiga, amevunja kitu. Wanaenuana.
Yeah.
Dini. Kuna vitu wanajua ni haramu. Hawafanyi. Wanajua unity.
Yeah.
Wanachanga na wako focused, wanajua mali wanae. Wanaenda labda watafute mmoja, usiji tafute ule dida ule ajaribu atuoneshe kidogo. Tu sasa watu wetu wametufail,
tuseme. Lakini unajua pia hao pia I think tutaangalia from two ways. Kuna wale tunajua, I think hao tunajua, especially your places kama Isli, mostly ni foreigners, ni wale wa Somali, wa Somalia, alafu pia wale wamestudy majuu. Hao yetu, au kucheki majuzi ule, kuna umoja alikuwa kwa akiambia wasi, hata ukiiba, usiibe more than 30%. Niko like, Buddha, juu nasema, ule na yu clip, Msomali fulani, I think from Mandera. Kwa nasema kitu kama iyo. Hata ukiiba, hata saizi kuna moja au yuko kotini juu ya corruption. So, mi nilishai kwa Gaisili, na nikiwa Kisili nili interact with both Somali from Kenya na wa Somalia.
Na
wa Somalia wale, ni different. Like they are very focused. I think because they've seen what disorganization can cause.
There's a vacuum.
Yes.
Wameona vacuum. Hata wale Somalis, hawapendagi Kenyan Somalis. Wanawaitaga Somali sijui. Yani Somali fake. But you see, we have exposed ourselves so much. That people have taken advantage. Nimekuambia yani kuna hiyo international invasion na kuna pia hii regional inve.
Yeah.
Ni vile tumejianika. Let me tell you, hapa TZ, enda fungua podcast yako pale.
Yeah.
Au malizi 2 days.
Yeah.
Usalama wa taifa iko hapo. Wanataka kujua wewe ni nani.
Yeah.
Uko na permit.
Mm.
Sisi Kenya, we are in East Africa.
Yeah, yeah.
And I'm not here to say I'm a racist at what was kuje.
Mm.
Lakini, do they have the right papers?
Yeah.
They are enjoying the services that is being provided by the government.
Yeah.
Security, infrastructure,
hospitali,
zingine madawa ni cheap na niyo vitu yote.
Yeah, yeah.
But are they paying taxes like me and you?
Zee.
Because they are not in our systems. You understand? They are not in our systems. So they are here, they are making their money, but the money is going to benefit
another homes. Country.
So who is losing? We are losing as a country. So on matters heritage, na si Tanzania peke yake, hata hapa UG. Mimi tushaenda UG na besti yangu. It was a very funny story. Tumevuka border, tunaenda kutafuta, nimepata deal ya mahindi, watu wanataka mahindi.
Yeah.
In huge volumes. Nimeamua kwenda nitafute Uganda pale Tororo. Boss, tumefika hivi tu jioni, tumesema kwanza tutafute hoteli tulale, asubuhi ndo tuamkie nikutana na jamaa ule alikuwa amesema tansosi ya mahindi. Yaani in kama 1 hour kulikuja jeshi kama 30.
Yeah. Oh.
Junae pale tukienda kulipa kwa reception, I had money but I'd decided to buy the 500 euro notes juni kidogo.
Yeah.
Nikuwa mbeba kama 30 million ya Kenya. But in 500 euro notes.
Yeah. Yeah.
Iyo ni pesa unaweza weka kwa mfuko. Na hizo notes hazikuwagi common sana. So nikitoa do nitoe Kenya shilling nilipe kwa hoteli nikatona euros some of it. Ule receptionist alipoona immediately akaita intelligence. In kama 2 hours tulipigwa ambush mbaya.
Okay.
And I loved it because it means people are woke. Yani eh huyo ni mtu ameona a funny movement.
Yeah.
Eh hawa watu wana pesa nyingine hivi hivi na wamelipa hoteli na wamekuja wanataka kulala 5 p.m. unajua tulikuwa tumechoka because I drove. Police would have come, but when I explained to them, nini, wakasema, okay, then there is no problem. Carry on with your business. But Kenya hii.
Yeah, Kenya najua.
Tumejisahau.
Angepigia mamori.
Yeah, angepigia mamori. Either tukulwe. Exactly. Exactly. Ama itisha yake ya macho, ama endi ya nichore. Umeona? So, as a country, lazima tujifikirie sana.
Yeah.
Na mimi sija kusiongea ati jua I need a political seat. Hata last election sikuvai because I didn't see purpose. You understand?
Yeah.
If we get better leaders, mimi kama Steve, nime support watu wengi sana kwa leadership. Nitawasaidia mtu, si lazima mimi.
Yeah.
Ile kidogo yangu mimi napata mimi nimeridhika. One thing I learned in life is I know there's a word known as enough.
Yes.
And I know the much I can eat in a day.
Yeah.
I know the much I can drive in a day. Siyezi drive dinga 10.
At the same time.
Siyezi kula plate 10. Najua nitakula mil 2, mil 1, 3. Kama hakuna, nitalala, nitakula kesho yake.
Yeah.
Inantosha. Watoto wapate hii hapa pale. Maisha yendele. Umenipata. So, we need to think as a country.
Yeah, yeah.
Juu Kenya nye napotea. Kenya napotea.
Yeah, Kenya. Kenya kuna vile inenda sijui aje.
Napotea.
Alafu, tukirudi back to local politics kidogo, unachukuaje hii fight ya the present government against alcohol? Wanasema they are fighting against alcoholism, but it's starting to look like a fight against alcohol. Oh, unachukuaje hii fight? And is it, does it make sense?
Unajua problem ya leadership ya leo. They react to the consequences, not the real issue. Yani, they do what you call a knee-jerk reactionary tactic.
Yeah.
Mutu asha dedi, ndo wafanye post-mortem. Lakini, wezi taka kujua kwa nini, huu mtu wamegonjeka ndio wa dedi.
Yeah.
You see, we are fighting alcohol. But the government, sijaona mahali yote government ita kuunderstand why they are alcoholism. Pombe si kuanza jana. Mini kizaliwa nilipata pombe.
Yeah, yeah.
Tukisoma Bible tunasikiaga pombe ilikuwa hata Yesu aliitengeneza wine. Yaani pombe imekuwa kutoka those na pombe itazidi kukuja brand mpya, design mpya. De siku hizi paka kuna ile inawashwa nare inawaka, watu wanaikunywa ikiwa imewaka. Umenipata? So is it that pombe imekaa mpya inafanya hivi vitu? Is it something new? No. So governor faijulize what went wrong. Na ndio utakuja ku understand majority of the people who are drinking in this country, they're not drinking for fun. They are drinking to escape the reality, na to escapism. What one of frustrations mob sana. Out of 10 people who drink today, 8 to 9 wanakunywa juu ya ka stress mahali. Just to escape, I feel too your power.
Yeah, maisha yamekutandika mpaka.
Alafu unajua pombe ina addiction, na I spoke about it the other day. Pombe ina affect what we call the dopamine level in the brain.
Yes.
Dopamine is the chemical neurotransmitter in the brain. Na role yake ndio una feel pleasure.
Yeah.
Ile ukifanya kitu kama saa hii mimi najua wewe ukifanya hivi podcast una feel poa.
It
means dopamine inakuwa created. Na ukikunywa pombe ina create 100% more the normal level. Umenipata? So ukizoea pombe sana inabidi kama hujakunywa pombe una feel moody kwa sababu dopamine haikui created. Ni mpaka ukunywe ndio feel poa. So hiyo addiction ndio inaenda ikipanda paka mtu anakuwa glued into it.
Yes.
So inakuwa ni slavery. So gava inafaa itakol pombe ianze na to understand the root cause. Why are people drinking?
Yeah.
You know, if people are busy, you can't find people drinking from morning to evening. Look at young people today. Wallahi nakwambia hata sisi. Mimi nilikuwa napiga gasherehe mbaya sana. Nilikuwa napiga drinks overdose. Niliacha pombe 2008.
Oh, okay. Okay.
Na nilikuwa tuka 20 years. Na tulikuwa na lacked mbaya sana. By that time nilikuwa natembea na bodyguard kama 10 na dinga kaa 3. Daily sherehe, daily sherehe.
Yeah.
But I'm telling you, pombe tulikuwa tunaanza kama ni kukunywa.
Yeah.
Ni after work. It was culture. Hata hizi club zote ungeenda hauna ID, hakuna vile bouncer anaweza kubali uingie. Hata umpatie nini? The society had morals. Parents, hakuna vile sisi tungekubali hata pere wetu wajue tunalewa. Ilikuwa ni kuficha. Ikienda mtaani, hata ule pedi anauza ndomu, mimi nakwambia ati mtu huyu uende atia kuzi, anakupiga kibare ile hujaiona.
Yeah, yeah.
There was morals. Lakini leo mazetu tumejisahau as a society. Mimi nakwambia kuna bouncer moja ashainipiga kibare. Kuna club moja ya reggae iko pale Madiwa, ilikuwa inaitwa Sun City. Alafu nilikuwa very tiny. Lakini bado nilikuwa high school. Ile nimejilazimisha nini unajua unajiforce wewe. Bouncer aniambia wewe home. Na wako wanacheka. Na si ati wamelipwa.
Yeah.
But there was that age ambaye na era ambaye kulikuwa na morals. Mtoto hata kulea ilikuwa ni communal.
Yeah.
Si time yetu ilikuwa ukifanya makosa unaanza kupigwa na neighbor akikuleta kwa mother akumalizie. Kuna design madema sister yetu wangevaa. Kuna michezo, hata kuna hairstyle walai ya unge nyoa.
So,
mina kwambia ukweli. Natulisoma siyari. So, hizo morals, it is back as a country. It is important as a country. We have to take back our country.
Yeah.
Kwanza to instill hizo morals. Because why do we need to build the country? Na tuwachi ya watoi, tunaacha wakiaribika, tuwachi enji. Leo, Generation Z. Wangapi wamewahi kupigia simu wakaomba advice how to open a podcast?
Yeah, najua. Ni kibao.
Squeezy, hawa toi, kila mtu anataka deal.
Na pia kuna hiyo. Kuna hiyo pia.
Hakuna mentality ya, sisi tuligrow tukijua growth is a gradual process. Sawa. Growth is a gradual process. Au, wakiona leo Mwafrika anaendesha Range Rover, wanataka Range Rover leo. Lakini hawajui, mimi nimekupa example, nimekuambia cha pombe 2008. By that time I was making good money. Lakini hawa wameona Steve Mbogo juzi 2016. Lakini anataka kuwa kama mimi. Mimi nimeanza kujisomesha toka form 3 2003. So piga hiyo hesabu hiyo miaka yote paka sasa. Ni pole pole, si ati ilikuja in a day. Na bado tuko kwa hii safari tunaendelea. But as a society tumesahau kufundisha hawa watu hii ni stages. And that is why sasa leaders wanaona vile watu hii wanapiga sherehe wana react. Lakini makosa ni yetu na wazazi wetu na hii system na leadership.
Because ulicheki yo statement ya nani, because if I indiki yo interesting, ya Gashagwa. Gashagwa alisema, we are getting good reports that people who are drinking have given up. They've realized that it's not a good thing. The war is 70% won. And personally, I feel like this statement is very ignorant. Na nikuwa na feel ni ignorant juu. Buddha alikuwa alcoholic, eh?
Mm.
So najuaga alcoholism is not something you wake up and stop.
And stop it, yes.
Auta kunywa leo, alafu kesho wa mke wende, bazi mefungwa.
Yeah.
Wacha nisikunywa, itakuwa bazi mefungwa, neza pata changa. Unajua, utatafuta something else that's worse than...
It is even more dangerous. Jusa hii, watu utakuwa na kunywa kwa nyumba, haina limit. Unajua kaa tunakunywa kwa club,
yeah.
Nikiona Mwafrika amelemewa, ndamwambia ukunywa ingine mazetu
yeah,
ende
yeah,
umu.
Yeah.
But saa hii, watu wanajimada kwa nyumba, na unaona hiyo intake, spike ya alcoholism ilikuja from the lockdown period. Do you know why?
Oh, yeah.
Because watu walikuwa napiga sherehe kwa nyumba. Hauna limit. Umenua mzinga yako, unaipiga, unajua hata ukiblake yuko kwa nyu?
Yeah.
Kwa nyumba. But slowly, slowly it created that addiction. Because that routine, it goes in your body, it affects the balancing of the dopamine. Na hiyo ndio ime create hiyo level tunaona sahi. Hata drug abuse.
Yeah.
Society yetu leo yani, atunasikia yani society ya leo yani kitu kama cocaine ni normal. Unashtuka kila mtu yani squeeze eti ujanja ama watu high class
yeah.
Ni kupiga coke.
Unga.
Unga. Hizo vitu zilianza lini? During the lockdown time. Hiyo ma house party watu walikuwa wanapiga na nini but gava inaga time ya kuinvestigate how these things ama the government is aware but they want you to be more confused so that they continue with their agenda inakuwa gani mara mbili it's either they are not aware or they are aware but they let you be confused as long as you are confused sabata watu hii hawakupiga kura umenipata so it's an issue who speaks about their issues no one.
Okay.
Anyone who speaks about their issues, it is scolding them. Ndio naona watu hii, saa hii wanaishi tu life yao. Ni sherehe, ni nini na hawapangwi. But naye ni nare.
Yeah.
Ni watu wanafaa waangaliwe sana.
Kuzata nini, pia nilicheki ulibonga juu hii TikTok bana.
Yes.
Kwa nini nafikiria gavana anataka kuban TikTok? Because I remember tulikuwa na Gaitho. And Gaitho alikuwa na, Gaitho na pia Chegema Juice.
Yes.
Au ile kwa nasema gavana zataka kunini TikTok cause you know it's a voice it's giving people a voice
yes.
And apart from that cause there are very many political analysts
yes.
On TikTok
yeah
na pia apart from that inapatiana like a different opinion
yes.
Na pia inapatiana like what we should expect our leaders to do inachanua wase alafu aichanui tu wase inachanua Gen Z and there's a lot of Gen Z and most of them didn't even vote in the previous election yes. But wanataka kuvote in the next one
yes.
So do you feel like kuna connection between your ban na gava kutrai kutuambia nataka kuregulate
okay locally kitu moja nafo understand
yeah
TikTok sahi ndio app iko na kila mtu tajiri yako kwa TikTok
yeah
ule mtu wako dry yako kwa TikTok app zingine ziko a bit ukienda kama Instagram
yeah.
It is more of watu wengi ni for show off. So mtu ana ka kitu anagata interest TikTok ndo platform mtu yeyote anaweza uza content
yeah.
Na anaweza meet any other kind of a person but the main objective ya kuban nimekuambia ukitaka kujua mali unaelekea ni uangalie inchi kama ina masters angalia what is happening in the master's home na ujue hiyo ndio itakuja kwenu.
Yeah.
3 weeks ago the House of Representatives wa bunge wale wa America
yeah.
Wamepass law ya kuban TikTok.
2-3
days later minister anasema TikTok ndio inatumiwa na Al-Shabaab ku send propaganda ya war. Wewe uko kwa platforms, mimi niko kwa platforms. Kwa hizi platforms zote za social media, TikTok ndio the most strict.
Yeah.
To be very honest.
Yeah, yeah, yeah.
Anything that in a surpass ile community guideline unakuwa flagged.
Yeah.
Mara ine umebaniwa. It is even more strict than Facebook, than Instagram, than Twitter zote.
Yeah.
But you see the main objective ya e-banning. Na hii vita ijaanza leo. You know TikTok is a Chinese owned app.
Yeah, yeah.
And the main agenda and the main issue America walipoanza kupiga TikTok vita ni ya kwamba the Chinese government iko na access to the app.
Yeah.
And it's using the app for data collection.
Mm.
You understand? And number two, the Americans have no hand in it. You get it? So it is an app that has so many members, but the Americans, being superpower, cannot access that information.
Yeah.
So na watu wengi wamekuwa wakifight hizi systems, mfano nakwambia kama hizi ma new world order, watu wengi wako hizo platforms za TikTok, watu wanaongea. So they need to find a way of banning them. Na ndio naona TikTok inapigwa vita hapa Kenya sasa hivi, vijana wengi, watu wengi, they are earning from that TikTok.
Yeah.
So ikitolewa, and it's so funny, immediately minister ali announced, 2 days later president ati alikuwa na launch monetizing of
Facebook
and Instagram. So all these things ukiangalia vizuri ni coordinated. Why are they happening at the same time? It means next thing that is coming is the banning of TikTok. Na ukiona governor anaongea hivyo, ujue bill tayari ishatengenezwa, utaisikia bunge. Na juu wabunge wengi ni vikaragosi.
Yeah.
They will ban it. So young people, ni mujue what is coming. So kama mna sauti, mujipange. Kama mna sauti, ndio hivyo.
Na gava ikidu vitu kama hizi, I feel threatened in any way that if we keep doing these policies that affect people in negative ways,
but
we might struggle in 2027. Ama kuzunajua alishinda na gapi ya 200,000, eh?
Yes.
Yeah.
Alikuwa anashinda na nani? Alikuwa anashinda na nani?
Na Raila.
Sasa Raila ako wapi? Umefanya handshake yao?
Yeah.
So, ana threat to him.
I feel like I'm trying to rise from the ashes.
To him.
Okay, the way he's reasoning.
Tell me one person mwenye akona nguvu kama ya Raila Kenya.
Ninasema hakuna, but unajua pia nani, anaitwa Boy Fire, alituonyesha 10 days is enough. So, inaonyesha 1 year, kuna mtu anaweza kuja.
I'm not saying anything is not possible.
Yeah.
But what such governments will always do is always make sure you guys are broke.
Yeah.
Mwezi andamana 3 days na mnanja.
Mtarudi home.
Just make sure, frustrate them. Make sure they are broke and intimidate. And try to silence those who wake people up.
Yeah.
But this time round, we are not going to be silenced that easy.
Juu
tumerealize vita, sasi hata vita yetu ni ya watoto yetu.
Yeah.
And that's how Kenyans should be thinking. It's not about you. Hapa tumefika. Have you noticed Kenyans wameacha kucomplain hata mambo ya cost of living?
Yeah,
they've given up.
Mbona. Yes.
But those are the most dangerous people. Hata kwa marriage, ukiwa na wife, hata mdemo wako mko sana, alafu aache kuteta.
Yeah.
Waanza kujipanga. Ujue sasa huyu, next move ni kujitoa.
Yeah.
So kama wana akili, wajue wa Kenya wamenyamaza, wanaangalia.
Okay, cause vile umesema juu ya community guidelines ndio imenikumbusha. TikTok inakuwa strict mpaka
sana.
Naonaga wase mtu, instead of kusema ati bla 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 alidedisha mtu, nasema he unalived them. Like when we come up na hiyo.
Yes.
Kitu kama sex inakuwa sex. Like wanna do anything just so those keywords zinaweza kuwa flagged zisikue. So ni hard sana kutuambia like terrorist wanna push propaganda yao through such a platform. Cause zile platform itashika kitu fulani na itakuwa ni hard sana. But okay.
Sio msikia minister juzi akisema hata ukishika ume over speed watakunyang'anya shamba. Speeding na shamba inaingilia wapi?
Unanyang'anywa shamba speed.
Si ulimsikia? Alisema hivyo, we will take your land, we will take your property if you over speed. Sasa sijui atanyaka juu mingi accident ni matatu. So sijui atachukua shamba ya mwenye matatu ama ya deresi kuelewa. Tueleze. Ama ni ile agenda tu ya mashamba.
I think new agenda mashamba.
Wazidi tu kutuambia juu ya shamba, shamba tuzoe.
Okay.
And hata zao zitaenda, unajua kitu wanafikiria. Ni watapush agenda, mzungu watawaacha. My friend.
Yeah, akiamua kufagia nafagia kila mtu.
Those white people, they will use you, misuse you and abuse you.
Yeah.
Okay. These are leaders, kulikuwa na leaders ambao walikuwa, hata Osama bin Laden alikuwa best yao.
Yeah, best yao.
Saddam Hussein. Gaddafi. Mushoe.
Waka
make you the biggest enemies na wakamalizwa.
Kuna hiyo.
Uliza Mobutu Sese Seko. Daily alikuwa anaenda dinner Paris, Belgium. private jet, watoto wake holiday walikuwa anaenda White House ya America.
Yeah.
watoto wa Bush walikuwa naenda holiday Congo. Ilikuwa inaitwa Leopardville. Keja yake.
Leopard City.
Leopardville. City yake ile. Yani he was that powerful. Lakini walipomsanuka bro.
Alishanga. Okay.
Kwa hivyo Ruto, karada. Hawakujui si mabeshte yako. Sisi ndio mabeshte.
Yeah, Kenya.
Sisi ndio tukutana wewe hata umpata pancha tutasimama tukusaidie. Mlami hawezi. Hawakujui ni interest zile wanataka hapa. So we put your people first.
African leaders also how you.
Tunaelewa unajua kuna kwa na ka excitement. Unaamka asubuhi hivi unapata missed call ni ya Biden. Unafikiri una study aje? Ikifika lunch time, ikifika lunch time ni nani Macron wa Paris. Saa 10 ni Olaf wa Germany.
But hiyo sina fresh first lady wasi.
Sasa hiyo ndio ka problem kidogo. Sijui naambiwa utaenda state invite sijui America nini.
Una feel ni kama nini?